boulders with no ups and down. You ought to fika vipi but stick you back in town. Ah, the survivors. Mziki kazi nimejiajiri toka siku moja mpaka leo na yaza mbili. Uongo ndo ukweli kamari na kuota kweli. Nyumbani bora iwe heri tukisha kula alhamdulillah. Hatochoki na swing rasta INI. Najua hauna pita mpaka ngome na dai. Kutoka hali ngumu kuzunguko na wanafikira mdomo kwa muda wake unakata where of fiction. Sauti zinasema na sura zinasogea. Nikifunga mkanda mandugu mkitua unapokea. Champagne zinaendelea fly like a Jordan Air. Nyumbani wanajua siwangushi kwenye share. Mr. Chili Benz, Mr. Fuck with Chains. I'm being me like I thank God hakuna fair.
You know how we get down and down. Put up a bum bar. Yeah, is it down and down? You know how we get down and down. Put up a bum bar.
Jitegemee wewe wakifungulia hell mse, jitengeze heaven. Walikana waliponda wakutaka kukubali. Wanauliza kati yangu mimi yule nani mkale. Hawana idea miaka kumi ndani ya game na bado tu wanapisha njia. Respect wengi ukuinja wananunua na mane. Wanasau heshima kwa mta man you gotta earn it. Chami ni ama sniso mural solo. Wacha ni become star ya mtu wangu kolo. Utajitaje star na bado javuka boda. Vitoto vya mama na bado vinakunywa soda. Miaka kumi mwanafunzi zjanza juzi. Mianza skuli jenga jina ngoma kali. Piga picha bila swali video sakwa toto shwari. Swaga na swaga na panda ndege biga show shangia wa genge nipe do.
You know how we get down and down. Put up a bumper. Yeah, is it down and down? You know how we get down and down. Put up a bumper. Oh, you know how we get down and down. Put up a bumper. Down and down, yeah. You know how we get down and down. Put up a bumper.
Tunacheza na bahati, tunatukuza jina. We tamba una siri zangu na ndomie kuhimna. You don't know, don't know, I know. Bila speed away kuwa kwenye mashindano. Of course I've been broke, yeah kama mandiri stop. Freeze kama stroke, sugar na futa coke. And still nina survive, Nairobi Kinshasa kote live. Soldiers wote wananipa five. How we get down, how tunalala na kuamka. How ukipanda no kushuka. How njia zako wakiziba utaviruka. Wenzio kiwanja kile na wewe kwako. Na kutatamaza kitu kile mkono wapana kugusa. Tuwezi iba utatufunga so natafunga. Natafuta cha ruksa, natafuta najua kama Mungu sio Musa. Na mimi najua yeye hushusha.
You know how we get down and down. Put up a bumper. Yeah, is it down and down? You know how we get down and down. Put up a bumper. Oh, I find that the top. Oh, you know how we get down and down. Put up a bumper. Down and down, yeah. You know how we get down and down. Put up a bumper. Godfather, knocking doors.
You know how we get down. Marapa pampas, mama, marapa pampas, kikeke, marapa pampas, marapa wengi huku inje pampas, kikeke, marapa pampas, mama, marapa pampas. You know how we get down, down, marapa pampas, marapa wengi huku inje pampas.
How we get, how we get, how we get down, down, down. How we get, how we get, how we get down, 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 yeah.